kukwagara changu nyo ujinyumira nokuchogera jonjagala nyo ujinyonyogera zinkwagara nkwagara nyo ugwansingira nebwenjiwo musayi guwandika linyalyo yegwazoka yegwowo mumakati gwasembayo gwatebaka zeninda nkoko okukokolima omukwano leero kenkuyimbidde kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono gyozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono gyozibula maaso omukwano lulinga sinakulaba saali bulungi omukwano bifonga sinalabuka nti ombadde wano kumpi omukwano nga mbadde nsubwa bingi omukwano buli lunaku omukwano gweyongera bungi omukwano ya just omukwano bagatambala muzikiza omukwano gwene butayogera mpulira omukwano 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 leero kenkuyimbidde kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono gyozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono gyozibula maaso kamukwano kwata n'emikono gyozibula maaso omukwano leero kenkuyimbira kamukwano kano kamukwano kwata n'emikono gyozibula maaso